right, do me right. Oh, Gemma, baby, one lie. Come, hold me so tight. So romantic, baby, hot tie. Baby, take me. Kutamu watende.
Halua, halua.
Nazili ende.
Chanua, chanua.
Unipe wende.
Taniwa, taniwa.
Nizidi nikupende. Kutamu watende.
Halua, halua.
Nampampaka napitiwa ikimnasa anasinzia ae kushoto kulia atunapembea.